Amahubo 8 verse 1. Jehova, Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke. Wena wabeka inkazimulo yakho ezulwini. Verse 2. Ngomlomo wezingane wabancelayo, wagxilisa amandla ngenxa yabamelene nawo ukuba uthulise isitha nophindisayo. Verse 3. Lapha ngibuka izulu lakho msebenzi wemino yakho, inyanga nenkanyezo ozimisileyo. Verse 4. Umuntu yini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? Verse 5. Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. Verse 6. Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho, konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe. Verse 7. Izimvu nenkomo zonke, yebo nesilwane zasendle. Verse 8. Nenyoni zezulu, nezinhlanzi zolwandle, nakho konke okuhamba ezindleleni zolwandle. Verse 9. Jehova, Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke.